chancellor in Germany Angela Merkel yotana Africa timaltu dabarte Ethiopia legorte bulchota fitigafa tamtot party murmitu le waldubatane tanirat jalenene itigafa tama party congressi federalisti oromote fitigana medrek Dr. Marara Guddina dubifte Grayson Davis
Kalesa warra ishi dubise kesa murmitu kesa nafi professor Bayane Ture motumma kanat dubadde ranun jette motumman gode ga na faranjiar ge wamba ye dubata wamba ye nangoda jere wada gala wada sagale sana mo jiran olchu kanago ga kanagodu sana godu of jijiru isajere musana kubachan jiru no dubiste tiye chukoti mbasi sanit
garu wae wande majuru hubanna wan qaban sinitti fakkata markal
hi ka gubatti male wan makabdu fakkatti imbasini si kanadura nu dubisa ture wala fajiru kajen tutti beka otobiya kenya dofne si germani tisi wanti baye nitti mama ture topia yu hinna kenjera ni hirira naga riba antura niru ija kana wanjiru duras wanu batte kabdi erga sofes wanu batte kabdi motu mai do da malgo ne kar fundrat dib na sayru sana rakona chiji la male dubbi hubanno biti yechu kot no tesa mam na kenya wan tawne da jiru sa taw rakobi ya kana jiru ha taw motu man kuni samni biya kana lola gubba ka jiru akasitti mode me gara sirias gara ruandas gara gade tide mo kan da utumu yalle
ya da san yesan kesa tokko polisi dan humna na genyatin lubuna ma daba mukana hankisu dafi polisota lenjifna ya da jedu dubbataniru inni kuna mam gargara hankina lenjijira
kale senna dubbanne wankana nutin kafne garura ko gudda tokko tijira rakko gudda mayni na yade da ro turi tokko motumman kuni malif kawe nama jefte nani tirga siyaran da nasa qawenta ne sada mana jefne ijada mne fi jeri dubata turane sada bo demo farangini tirga siwa sagali kana bitte itirga turte amma simmo be karuma be kum saturate mutanno turate oto training gi qabate wata darri kenya kanan goru sageda ne farangittin go wom suda wande mani ay chukot umu ajeje kinani umu ana majjesani umu ana battibo basani chu as deveni mo kunkanta efi warigadi mutanno jan kamne fi dekum sajan kamne fi oto sintana borum sakabatani kanan godani sayel mo farangitti devisani mo
kapti brani angela merkel chancellor in germany kasani akata hirta barcuma parlamati sanarratti akuma gosa adda adda heddum biye kana kesa jirani hundumtu kesatti hirmachu danda'u qaba jedu
beti waggara wagga kuda shani kana gafacha turre otor filanna darbeti kana ojetani rakon kudin lufus ofuma zani ke sagali saba samani dibab dibatti mona jirani sabago sutti senani rakwa kasinu tifidan kana to sana wari faranji tuli til tuli tiwanjira wayi kabu yaron kan darbe wanti dinna kana kenninetu misenza kenyes ogana kenyes fula sa didinetu cosmetic change zalan kan itifafa kesinada kapson saba idonige jijira ma barbada jira jijira ma kara policy jijira ma kara baye barbada jira je chukote akana ma siyasa to kubarsi sutti rakoni motumman kuni samni jidutuma me kuni rakko ballada jijirama gudda jijirama balla motumma hara sabojini no jichu dendo hamani jaram netti wambaye de munatti fakkatu yechu koti
gama brani mumichi ministera haila maria mistan president in ethiopia obomulatun giddu kana parlamenta na kesa barcuma harka afurtami sagal kanta u tarasa gale ummata kabran akkan qabamine ibsu kanaf amma kani obbo haila mariam dubbatani demsa filanno biyati jijira sagale yaya bajachun shantama tokko okin shantami tokko kanargatu barcuma gudda argate worra sagale kenne kesa harkia furtami sagal bakabu a parlama kesa inqabu inijedu jijira mu qabajedu kanadu gumano jiran oshwetani yaddu
wala mada tokko kun yada murmitun gafacha ture da yada aramiti amma wada tigaru balbalo chofatani bidaturan amma mo hud amna yada furad tani rai chukot filannanu hukuni attamiti demu danda borgi filannu malti filanna kana demsija motumman majru kuni filanna kana isatu demsija mo motumman hunditti koda furatu mootummaa ce'umsaa ta'u filannaan deeman jedhu gaaffii tokkodha. Lammaffaa ammoo yoomidha filannaan kun? Waggaa afur booddeedha moo ji'a afur ji'a ja'a waggaa tokko booddeedha moo? Innis murteessaadhaa jechuu kooti. Mootummaan kunis sabni wajjin jiraachuu dadhabaniiru. Amma oofiidoo fa'aa fudhatte maal godhanii akka saba Oromoo wajjin galanii jiraatan an hin beeku. Sabni nurraa deemaa jechaa jira. Sitti nu eessisaa jira, nu ajjeessisaa jira jechaa jira. Mormituu toolitti isaan araarsa moo eenyutu toolitti isaan araarsa? Kanas akkamitti bira dabarra? Kan bira dabarre immoo filannaa akkamitti deemsifnaa? Boordii filannoo akkamiitu filannaa kana deemsisaa? Waan baay'ee gaaffii kaasaa jechuu koo ta'e proportional representation jedhan kuni darsarratti deemuun ba'eessadha. Waggaa 15 booddee adeemsisanis malee.
Muummichi ministeeraa Haayilamaariyaam akka dubbatanitti hiriira mormii gaggeeffame keessatti lubbuun namaa badee gara kan Oromooti 70 gara warra kan Amaaraati 20 walumaa galatti jedhanii immoo gara 500 ga'aa jedhaniiru. Kan ammoo dhaabbati oduu biyya alaa kan akka BBC kanneen biroonis gabaasaniiru. Lakkoofsa kanasa kanaan dura jedhamaa ture wajjiniin amma akkas ol fuudhanii dubbachuun isaanii maaliif sinitti fakkaatu?
Dubbiin dubbii ka'anii ijaa ta'eef gochuun danda'u lamaan seete amma akka durii miti. Namni kuma baay'eedhaan ba'eetu nama isaa du'e kana, nama rakkate kana, nama maal ta'e kana akka durii irraan baqataan jiru dhoksuun hin danda'amu. Karaa keenyaa ji'a 11 keessatti amma har'aatti kan ammayyuu du'aa jira, kaleessa iyyuu du'aa ture 1500 gadi miti jechuu kota amma onaatti kan du'e. Innumti 500 jedhus xiqqaadha. Ammasuma yoo ol deemuun addunyaan maal naan jedhaanii malee sanaa ol akka ta'e beekamaadha. Reef lakkaa'amaa ture. Namni fudhatee galee iddoo baay'eetti reeffasaa awwaallachaa ture, awwaallachaa jira. Ijaa kana waan dhoofkamu miti jechuu kooti. Kaameraan hin kaasaa, maal hin kaasaa? Ijaa kana waan dhoksanii bira darban miti jechuu kooti.
Muummichi ministeeraa Haayilamaariyaam akka jedhanitti hiriira kana keessatti humna gitu caalaa humnootiin nageenyaa tarkaanfii fudhataniiru yoo ta'e hin qoratama. Garuu walgitaa kan ta'e tarkaanfii akkasii fudhachuun mirga jedhu. Kun seera biyya keessa jira?
Tokkoffaayyi mootummaan saba gubbaatti bobba'ee saba ajjeesuudhaaf mirga qaban ni jedhamu saba biraati. Kanas ta'u sana mootummaan kun yeroo baay'ee yakka akkasii hojjeta qaama bilisa ta'een haa qulqullaa'u jennee yeroo baay'ee gaafachaa turre. Amma immoo gaabbiin kun akka Amnesty International haa ta'u akka United Nations iyyuu ga'eeraa jechuu kooti. Gaabbiin kun qaamni bilisa ta'e hoo qulqulleesse waan nuuf hojaa beekanii fi sobanitti fakkeessu.
Humni waraanaa lubbuu namaa balleessuu fi kan dirqame hiriirtota keessaa humna hidhateetu itti dhufe. Humna hidhate immoo deebiin kan kennamu humna hidhateenii jedhu. Kanaafis labsii yeroo hatattamaa labsineerraa jedhu.
Waan baay'ee dabalatamee dubbatamas. Yeroo tokko tokko sabni Itoophiyaa Adawaatti iyyuu eenyu mo'ee sabni Itoophiyaa maal jedhanii dubbatu. Sabni Itoophiyaa wajjin lola keessa galuu isaanii iyyuu hin beekanii Adawaa fi samma jiru kan wal bukkee kaa'u jechuu kooti. Warra Eertiraa jedhan kana barbaayyee maqaa isaaniitti himachaa turanii inni immoo sabni dhaga'uu dinnaan amma immoo gara biyya Masirii jedhan kana biyya Gibsii jedhaniitti immoo darbanii. Kanas ta'u sana amma sabni biyya kanaa naga'ee jechaa jiru mootummaan kun nu bulchuu hin dandeenye. Mootummaan kun nageenya keenya eeguu hin dandeenye. Mootummaan kun nu ukkaamsaa jira. Mootummaan kun nu hidhaa jira. Mootummaan kun ijoollee keenya ajjeesaa jira. Nuti hin filanne jedhee sabni gaafatee nurraa deemaa jechaa jira jechuu kun. Mootummaa alaa isaantu kana nu godhe, isaantu sana nu godhe jedhanii himatanii sabni kunii fi mootummaan kun akkamitti wajjin jiraachuu danda'a? Mootummaa saba hundaa walqixxummaan bulchuu danda'u, sabni biyya kanaa hunduu mootummaa godhe jechuu danda'u uumuudha malee. Inni takka Eertiraa, takka Gibsii, inni barbaadan Ameerikaas hin dabalu. Takka Daasforaa, takka maal jedhanii waan baasuu miti natti fakkaatu. Rakkoo jiru alatti dhiibuudhaa jechuu kooti. Toos inni isaa hidhataan isaan jedhan jiraate lolli kun kana caala bal'atee iddoo baay'eetti deemuu danda'a jechuu kooti. Kan nuti argaa jirru sabaaf mootummaatu walitti bu'aa jira. Sabni harka duwwaa mootummaadhaan falmataa jira iddoo baay'eetti jechuu kooti. Iddoo tokko tokkotti immoo akka ajjee kanafaa. Innaan namni bukkeetti du'an deebisee ofirraa garbachuun waanuma mul'ataa jirudha jechuu kooti. Kanaan achitti isaan jedhanii hidhataan mootummaa buusuudhaa fi biyya alaatiin gargaaramaa jiru lafarra chocho'aa jiru waan akkasii nutti mul'ataa jiru jechuu kooti.
Garuu sababii hiriira biyya keessaaf labsii hin baafne jechuu obbo Geetaachoo akkamitti ilaaltu?
Adduma addatti singoo yoobsinaa አይናችን ጨፍናችሁ ላሞኛችሁ ነው ጀር ወረማራችሁ ኮን ይጀከ ሰንዱዶፍ ቀዳቲ ሲንጎውም ሲነሰየደኒዳ ዋን ለብሲያተ ሲባሰኒፊ ቀብሶርማ በየከሳ ነጋራ እንደ ማጅሩ ሴራ እንደ ማጅሩ ሰሚ በላንቲ ኮዳ ፉዳቻጅሩ ከርሞኳም ሱዳፊ ሶበኒ ዋምብረበር በንንጅሩ ሁልታጅራ ጀቾኮት
እገለብሲ ከና አስ ዶክተር መራራ ወንቲ ሃራ ናኖ ፊንፊኔ ታርጊታን ዮኬንሞ ኦሮሚያራ ዳጌ ሰንጅራ
ዋቲ ጅረብኝ ለብሲ ኩን በር ድሪሲ ለብሰም መለይ ዋን መለፈረጅሩዳ ዋን መተጀቻት ቱራኒዳ አማጋ ከነክት ፈካቱት ወደ ፈረንጂስ ወሪ ማሊስ ጋፈቻጃ ጅራኒፊ ኩነይኑ ቲካናዋራ ከሲፍረቻ ከንጅሩ ዋራ ከሲ ከፍደነፊ ለብሲ ያከሲ ጃባብኔ ፍጀራኒቲኒ ኦፍዶክሱ ዳፎታ ኢማለ ድሩመስ ተጀቻ ድረኒ አማስ ተጀቻ ጅሩ ቀብሶን ሰባ ሞት ፈርመጅራ ኤርገሲ ባህር ዳሪት ጎጀሚት ሰምኒ ማኖላራ ቱሬ አሲሲ ሞ ፎርሜሽን አንካቡ ከራባሌ ከና ከራዳ አባ ከራማሊ ዋንትጂሩ ተማው ፌድራ ዲዛን ጀነሪ ሲሰሚስ ጀቹኮት ለብስቺ ራቋመጂሩ ከና ዚካተ ኡንደንደው
ዶክተር መራራ ጉዲና ዴቢና ላተኒፍ መቃ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካን እዱ ገለቶማ
አንስ ጀራና ከነመፊ ሲንገለ ደፈት